jey yamde no fellori mintaji chapande tati dande studio kalango kettino on kibaruji mod e fulfilde Omar Hama Janganta do masinaje den gondi Mustafa Ayuba ko kibaruji mbi en conseiller be hewbe be arrondissement joyabo mo zender kam en desi talkuru ittugol maire bieteda magasi dankaka min gartana on do majum nani sukabe ummatore muyobe golla do fijaye e laddeji bel take san e yilaru ndugadi der julde laya gambe atala nimbe keba nawtorade e jujirgol bi en julbe ko ana ledde non mi ngartana on ko dum haali nonni yewtere meden pindin hande yaatana haala do ballag kaskabe ummatore arlitte gon no ngadda der lawol renude departement mu en nani bi en fijo bianu latingo der region Agadez tan watte ciagal julde la ya witorake jeddire hande alarba joy leru je dubujinaaji didi enoga e tati kan woni go fudda dum dono ni be wuro yannange gallure den puddi di golleji fijo go der bangere wietende obitara tambari sidi dodo dum woni mawdo himbe yannange ben vi weltake enongo fijo fudira Musa Mamman yewtide makko
une semaine après la
fête gada julde layya bot julde biano no fuddi joni min kawri min horebe tato be yamma be e umma torem e conseil be mabbe fatia wadama mi fi bagugum fa kile tati ngam puddol batu julde biano denko awala o fi bagugum kile tati denko min kokkiti sukabe ummatore bawde mu'en gambe gada fijirdeji mabbe no wodiri himbe wuro Agadez pama ko handen batu julde biano fuddama julde de wattana balde noga e nay fabbe jango himbe lettugal ben kambe puddata minen do asawe min puddan yilade der wuro gon julde den e hore mu balde nayno noga e jego noga e jeddi e fa yotto noga e jenay lewru
nanni biende lawa latol bal pelle leyda afrika dum woni lato bal be buray dubi no gay e tati ko wite e23 dum maroc leydi woni no sigili ngol latol e egypte kebi yaadu yeso hanu to latol bal hantode gado je tati lewru jie garo o kanyo wadi ko bi e maroc kenga non hebi jalorgal do mali ni ko bi egypte kando kay hakkunde mu e guinee conakry to watto dum gotel e bolum den non bi e maroc leydi egypte illujon kebi yaadu yeso to mbiyen jiwo noni do hitande waronden ko watta to en Paris Lady France mbiyen ni ko watto conseiller be sappo be commune uji di arrondissement joyabo mozender kam en desital kur itugol maire mawdom be conseiller be du tumirana maire on gacceji kewdi yeru nazara bukar bandi mi tawadon famineri sumana madu firte fufa
Conseiller sappo e go do sappo e taton wombe e le mairie arrondissement joyabo mo zender kay won ko jojjin derol ittugol maire babban tapti magaji dankaka won inde makko be mbi kanko maire o enda o tawama ni ender labi kewdi
le premier point nous a
jungo makko no tawa der fi tonnol nyaman degi der hoyirna minen tumiramu e rafi hollugo gonga der kawrol ciede itte der commune o commune joobo wala lumo woremu min gala habaru fu do sawaraji di conseiller be handi gadane do ko ewata jaki yeso commune no deramu jikugo o wodibum
en plus il y a le comportement personnel du maire
kerol ko be tumi yaade maire o endan o wi kulle non latide tumu bolo non ko wala fo lawol jati kanko maire rowi ko sebe ni himbe wobbe kay won ko wattibe e dido bof
maaji ni menjer pa
dum gam wala der filla chonirol nyambi e ko yirndal dum gomnanti timi der majum gollal am woni deni lore kan wardi e nyamdu dum mi daka jungo do derol filla itte jangal dum himbe dum jewta no wodi neddo jiddo no watte fu mer on itte wakati fu mo hala dum do konsebe sappo e tati be min lati nayo tan jangilo kol neddo de jangayi ko ya fa fa mana kulle go
himbe fundo na ngati noppi e gite mun kettini no ndara no hunde waawi yarude e yide kerol majum yaade yeso
non nemi e favari joni e kentinoje didi kambe woni ko wadana wadobe gollal mojjinol guri kambe gattol mun sini ko latino be no gaayo der departement mo belle yara rewbe sappo e njoyo no tawa der mabbe don do wadi ko bi'e madame Abdullahi Nafisa o woni ardido no kure to gollal guri watte do wana to dande yaade e gomnanti e wallobe gandarjinde guri rewbe keba golla kumta hajuji mudun seydi abdu windi tan yettide makko
Lady Tlabiri, no lady Hokungu Durungol Sembi, Gambisagi no good, Demun Guri Maji, no godi Darja, Joni, Igala, Idi Koki Darja, Golet Minga and a good e Chodirte, a Darja, Gangole Gasudi, Mingolmin and Gada, Gandemun, Netto Yita Ba, Atu, Toguri, Galungolmun, Ama Joni, Nomin Gonimin Goldirati, Igala Hendufu, Minin Chama, a Gomnati, Hepanamin, Garop and a Choda, Guri. Ga himbe fu keba nafaka mun amma joni jomun golladum fa nawa dai heba ciodobe wadaine hebata sembe kasin ko golli min tefane leede gon garoje no ciodi radi e derja robe keba ko pirtir muraduji mu
du guddu ngay kamba haro
nanne bi en dongo jeppaka der no kuje den fu don der ni cher wodi du wawtu onon woldeji yawi natude chaka durobe eremobe gan hisinde nimbe surude di woldeji wadi ko lamido leydi birnin kazowe wattidande yaade e sengoji didi dum fu ko lati moyno mabbe fu anda kaddi hakke mudun suleiman maydodo dum woni lamido leydi gamu kazowe nani ko ibrahim manzo
ayro kon Allah
ba ngel Allah ni hoyna en dungu lobugo barke badana en jonde jam hisena en fitina sabo on jiya kunde remobe durobe enda hunno ko lati en sadi sanne durobe enda ni itana no kure mu en to yaato hono wakkati joni nan kabe be jaato to durande mabbe won to be joodo fa wakkati o waylo remobe du ngala lawon jaato enda nanga no kude be reman sabo ndi joodo to ngesa se bonne no nama ayi kawon wala go nan himbe tay ko fa wala sabo en ji hikano durobe bitori do ni hewi sanne himbe to accebe tambe bitto e do witta goldu be bonni nani himbe hewbe gese mudun en sabu be tokkiri de gese honningon do gurto ni gantay gese de awan fa awdirdi fuddi mawni jonka natnde majju hinina yabanno bonni nanu kujgo nadi balake do fungoji di enda ena yi hunno ko lati sana ko tawi himbe pukina kilay mu en to dum wano wadde fitina hakkune himbe nena ko dum tinno fa gasi to dum way wadande himbe fitina hakkune mudun en
samu ay zama mai kyau Allah dai kiyaye mana nan
en ko tande region di fatolati lunde dubujinaaji didi e sappo e joyi woni non ko bibbe wurongo anditi singanede laabi de nagu de goto burto batte lrf kejarande nagu tawade der region om de warde jondo bi en guykaaji no tokkite hen wadede der mayne soroa yerno bandi min mamman idrissa wiri kapde yottidi de bibbe wuro wobbe
gonga dum woni tan idum beydo neddo no der baade mun no joodi gujjo jikka nata wodo ko nido wodi fu jamma fu neddo wala no riwa wuybe wadaine neddo hebay daani fawtaydo hana gumet tan handi nanga no handi himbe do gadda ballamu
engali muna ciki angwa kuma muna kai
min taw kana le banger gon latinde jamma min in joodo fa yande sappo fa yaade feccer jamma to sen wiama gujjo ni ayata fu cionyodo leso mun himbe fu no pukki deeti kasen dan de lam filama kadam heba taki ko hanni woni lamu famana wuika hewi sanne walla ngato te no mojjina
suzo so hukunta wana abu sa
ci sa sen nan da wuika le gonade no gade der wuro amen ku salulaji e ko nanni titano don no duuda sanne der fi momenta o enda hana wi e wiibe no don no keba labbi no nata der bale no gada guikaale mido watta dane yade e horebe leedi dum beeda sogeji do mambe wuro go en
patira singali
nani bi en fadde julde layana juule noga e jetati lewru jien o gollobe do fi jaye e laddeji puddi gollal hano gadol judirol layaje e julbe nonni gada de julde dubbe du kolli beltake e yilaru ndu gadi ndu sanne sabu nimbe golliri e don beeride dun do sabi be jidi le dubbe garojdi tawe nimbe nawtorake arto julbe judiro layaje noni sani ayuba dum won secrétaire ka jido filla golleji suka be matore wombe no golla do fi jaay e laddeji nay ko wi Fatima lam yaro
dans la plupart des quartiers
der pankeje kewde mengi dudal himbe be en fuculbe bastede der leedi non be nawtori har juddo layari mabbe amma har pankeje gondu no wodi nawtori be julbe ledde dum hebi bayla sanne kome elata do yaade duudi sappo garoji dum buytiri nawtorade ledde har juddo layari nadu himbe to juddo layari mubbe nadu be nawtoro julbe de dum wasoita der leedi der hubere nyamay men kebi ledde pamare awetede keme joyde gada e babal edidi himbe gari de fu adide be jehibe awoy kome elata du kawon be kawjorode no wodiri minen du har ame fedde e nabel wi in hokkamme ledde awetede ujunaaje jeegon demen pay awude der nokkuje gon do leydi Niger amma ledde de en danni do yaade geccije garoje fu dum heban
dalay semaine a venir
Filippo Grandi o woni mawdo fedde leydi aduna rajinde fillanimbe feroobe ciagando o warno do enda der leydi meden Niger ko jidal nati hakkunde makko horeje leydi men Niger e burtaki ko noddi hokkobe habaruji holli e wiide ko watto nimbe ujunaji keme tato feroobe der leydi mu warde kam en tawa do der Niger misali Mali Burkina Faso e Nigeria kanjum wadi ko nde fedde no jama dum woni leydi adunaaru wallude leydi Niger gandur widde e o fi sangarten e yewtere meden pindinol gam waddude ballamun der lawol kejorande nagu wadi ko ummatore departement arlette do ballaga sudu sawara sukabe ummatore departement on be ngadana beydenol andal do filla jonde jam e potal hakkunde nimbe dum do wadi ko yila ruji ngada der kominuji din yade der departementji din ko lati ko e hala kan woni anu sembin din dar filla jonde jam e potal hakkunde nimbe gamdenagu kanjum wadi ko mbiya Mutari Abdullahi Bandi min yewtidi e Murtala Salisu horeji sudu sawara departement sukaɓe ummatore arlette nani ko o widoma
arlette ɗo banggueji ɗe fo no godi pelle ummatore gaddoje balla muɗum har filla ndenago hono fedde adeyde ta joni kulle kewɗe komin keɓe mabɓe hisinimi hakkillo ummingo ele nokkure amin nde endam pelle sukaɓe ummatore hewɓede konna no woodi gaddoɓe fande ballaga mum ɗo fi ndenago heƴa nder wuuro ngom a jap kam wonno fedde sukaɓe ummatore wowɓe hitande fo no waɗa batu joɗa kalen do filla jonde jam kañum e ndenago hikka du eɓe goni e aadi majju faɓe gadda ɗum kamɓe sukaɓe ummatore kañum keddi himɓe fo golloɓe do fi ndenago ɓe endan watta joɗa kalen ƴewtinade hunde ko wonno waɗa kañum e laabi ko han tokke heɓa mosolo heeɓe dow muɗum ba ko tawa hande nde ndenago no woodi ɗum wawa wiide ke hunde fo waɗota yaade yesso sakko ko hani woni wakkati allah fo tawi himɓe ne joddo no kalda tawi feysi goɗɗo yewo rawi noyi watte ko heeɓe moƴƴine to ɗum ɗo woni gollal hooreɓe kañum e pelle ummatore ko tawa ɗo endan
hooreɓe hawji on e hakkunde muɓɓe e sukaɓe ummatore gollidal lobbal no woodi caka maɓɓe
hooreɓe endan hunde fof koɓe gatto seɓe nodda pelle ummatore nde gam min kawra sat fo ko heɓa kibaru yettinayade ummatore nde enɗa heɓa ɗum famna ɗum gollirdo filla ko dar ndenagu enɗa matu konno feese ɓatta kiyol ƴoyi to laamu fa dow ton nodda ummatore nde ɓe kolla ɗum e heɓa fama noye leydi ndi renori noye leydi ndi joɗori
caggal dow fi ndenaku har fi o e kase gonɗo oɗo gadda ballaga moɗon
no woodi jande e ekkintinol komin gomin ganda sukaɓe ummatore ɓen enɗa heɓɓe paama dow fi ndenagu enɗa no woodi jaaj talki laatiɗi no hokka yimɓe faama noyi wonno ndenagu fi mum wontiri gam eɗen andi leydi Niger hannde nde enɗan janno woodi e muɗum ɓurde leyɗe takkiɗon ɗe enɗa togon le leyɗe ɗen enɗan a tawa leñi joddiɗi ka en gonno kaɓa ɗum wala e leydi men hannde se mbi en yettore allah ɗum fuɗu konno hunno ko laati ummatore nde ha noona sarto fu no holle ɗume woni nafakka jonde jam e hakkille fukkingo enɗam gadana kowata koɓe tiiɗa sanne e dow fi jonde jande enɗan kañum e moƴƴinde hakkunde himɓe ɓen ayo fa hannde ndu miccintine suka ummatore ɓe paamana no mamiraɓe meɗen joɗino no jogiri koye muɗum no joɗi jam e seyo
ɗo won to kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfulde joni wala fo ko mbawɗen wiide dow ballaga Moussa Hassan Baluɗo ko ɗi kibaruji cigili kennoɗo dow masinaji Moustapha Ayouba en mbiyan se kettinoɗo kibaruji ko ɗengal hawsankore yamde joyi e mintaji la soye ɗiɗi e joyi ko Asumane China warta yettina on kirten to jam hirti
ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu ala sara yande joyi dow radioji ɗi golliditto e whatsapp do lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyi e nayyi
to on jagguitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande jeego e min tagui sappo e joyyi
aljumare fuu batu joɗa kalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
sowe alal habaruji sukaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde en ko potten faada studio kalangu yaaɗo leydi Niger